fa wawre sakkade bonandaji mbawdi matede caggal tobo gollirgal kumanido cuudi fa yettono yimbe hani jodorade waram yaltinde tuundi goriyaji sappo e go'o le gallure bamako de mahamadou wolegam kany woni lamido gal do gollirgal o mo haltana en nokkule be yimbele mu en warta imminede
sa concert
di golleji ana homine deede ko woni genni bamako fu farakoba cienkuli bankoni fatade jissuruntuba le commune nayi bokassin sogon godo ko flatier kan e komanko di won nokkuje didi to jangaberto le dene misabugo
quartier misabugo
yimbel ngaro fa imminele dido nokkule hono watta gollirgal kumanido no yimbe hani jodorade le lidi amendi do woni urbanisme holiti wide faaba mu ya wara fa wade fewde beedo yimbe yimbel gombe e luance kanyum em waram yobenede suudu mu em lebbi tati yimbel jeebe nokkule ngaroje fa heleede kanyum andu faaba mu ya wara fa wade fewde mu em adadu mudum fusa hawrintin ana wara milliardji didi minoji temede jeena e sefa dido jawdi yellan heya beedo yimbe na
abe wi'a ngo ko arade
la nokku am jaati ana daane mayo ngo suni wi faam yoppa nokkuji amenen sun wanan lam hokkam en balle ko tofon mi galledan ne nokkuto heede ciofon to haane helede be hela dun yoppina kan keddan gallede soni dum wadira mal sariyaji be holli am nokkuji to ma haane jewde mi yibbi yoppan on nokku me witta
do be dama e amitare
bonandaji bawdi matede ele ndungu o mona bamako do tam matete nokkule kewde godde kasem le lidi amendi kanyum en du ana yi'a torda majjum luluni fa nyotada bla dabereji kana wondi fihede le dido nokkule kedo dem lamine wangara kanko yo maire commune luluni kayen mamadou samaki maire commune rural bla
depuis
mamne hitan ugna dide sappo yaade hitan ugna dide sappo didi lam o fi dabereji no hokkude jamar ko jodi bangi mayo nokkuje yogaade weldo ton do won me meeli wadde yalla bonelaji jan ana famda le genni bla golleji ana wonde wadede yalla nokku ana moddine ton to jengaberto do en nungu jottoto
gawole saha leedi amendi golleji ardidi natugol ndungu ole on do nokku ko heewe mudum fu ana fawi edo yaltingol tundi foseji di le wi kanko Halabid Ahmed Touré maire kumani do laawi laamu gaw deeda seeda tam heddi ko foseji mudum yaltinaka dum waran wadede no yaawiri du yalla ndiyam da man heba betturade no newiri
ton ha cindirse ana heddi fa hannen deene ko noddirte 7eme quartier deene chateau ka aljana banja ciagal mudum maire on wadan di golleji fu be wadbe ba kalsi mudum di won jukngoji kollitaade
panso kanna kago hun boraga
dido dabereji gondudi fiya jondi fu ana way latar sababu buytude bonanda natugol ndiyameji di fayto anaruji le leedi amendina bakari dambele yo dunki andando kabaruji bilide hawalu o holiti wiide fayso dum sakkaki dum ka uitan hin faahi
pour prévenir
fandene bonalaji jamna himnede jogala men han tinama yewa handen nukkuje to jamna bonalaji mo satti san hadde jamaade mahude de nukkuje fa hanne me nukkuje tu to jam han jabbirade hitane fu dum labine fa woda deddeji du tute yalla leednin ana heba semme
e stabiliser les sols
fade golleji gondudu wade jondi ka fu timmude yimbele be ndungu rowande yaltini le cuudi mu en fa ham hewbe mabbe kanyu en ka ronki feyi wirfaade le nokkule mu en sabbi be ngala bawde kibbe wirfaade le nokkule mu en kanyu en du le choro dande walata